long time no see. Kumbe uneza keep time, I see. I'm only toka by six. Expressway nukalipa toll fee. Na kumbuka tukipatwa lodging. Na ule chali yako ponyi. Ulikuwaga sana softy. Alipigwa transfer, sasa uko lonely. Ndo mana unani saka san. Friday usiku na sato mchan. Sleep over to Viper Jam. Bad girl we unaga manas. But nakupenda hivo. Hiki kwa titi, hiki kwa shingo. Hiki sipigi, I'm very simple. Niko na time leo sitoki kwa wingo. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jami naishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nivetu masa kada, masa kada, masa kada na wewe. Nivetu masa kada, masa kada, masa kada na wewe. Agando meongeza times 3, bado na kufollow IG, nulihamia South Sea, I'll drop you, it's fine by me, una say ni fantasy, ati unapata big baba for free, una flavor me na pre, yeah, una flavor me na pre, position for me nicely, touch your toes, 6:30, toa nini, toa panty, what's my name,
Big Daddy,
kakasi mi nani, kuna malinda kukuzo, ta feel funny, miuza maku zama na si do mining. Vidu pause na itaji timing. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jami naishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nivetu masa kada, masa kada, masa kada na wewe. Nivetu masa kada, masa kada, masa kada na wewe. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jami naishanga by 7. Alafu 9, 11, no disturbance ni mimi na wewe. Nibetu masa kada, masa kada.